nyingine tena. Sikiza hii.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
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 Sitafika mbali kwa uwezo wako ninaamini wewe ndiwe wa kutukuzwa, wewe ndiwe wa kuabudiwa, wewe ndiwe wa kuabudiwa.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
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 Yeah. Jumapili tunaomba pamoja, lakini tukitoka weni kama adui. Unasema mambo mengi ambayo yafai, na kwa God tuko same, tunakaa to the same. Ali to create on his own image. Man usini dharau sababu nina serve God. Usini chukie sababu namwimbia, namwimbia juu nampenda. Omba Mungu wako akupe nguvu. Uwache sema sema, uwache kusengenya, uwache fanya watu kukosana kila mali unaenda. Yeah. Guru.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
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 Nalilia amani, nalilia nafsi yangu. Mbona watu walisema shetani, wanataka nirudi nyuma ili kesho wanichonge. Aliyekupa kiti wewe ndio mimi alinipa, jina lake Emanueli.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
Unanisema sana sikubali.
Unanisema sana aki.
Unanisema sana sikubali.